DajimSafi.com.
Like I got the recipe.
Gino, 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 Gino.
Ajino.
Ah, sina mpango nae mbona. Sasa nijipe sesi za nini. Na enjoy life kustaki shida. Ni mwendo abata kukumaini.
Nipeni kupela tupate. Wote la tupate. Nipeni kupela tupate. Wote la tupate. Niambie basi kama una mitikasi. Niondoe wate yani kapaki basi. Spidi ya mwendo kasi. Mwesa kutita basi. Street ziko top. Street zimeja kijiji. Tama ligi chance. Club wiko top. Baby ziko top kibidi. Isambazo kapu.
Mwingi mana juzi wako wapa. Siwa mitani wananuka vikwapa.
Na chaje sasa.
Miye, kula bata.
Na chaje sasa.
Leo, kula bata.
Na chaje sasa.
Miye, kula bata.
Na chaje sasa.
Leo, kula bata.
Everyone deserves to have a positive day. Don't allow some negative vibe on your way.
Sintoto kwenye mudi, mwanzo nishajipata. Kokoriko sijarudi, nakula mibata.
Na chaje sasa.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.